Youngster. Jamuka. Yeah. Sati yako ni tamu ya kumtoa nyoka pangoni. Nisha inoti ukiongea kisha ilo tabasamu. It's Chris driving kweli utamu. Umekolea uo kwa lazima ni kuseme. Tena sinabudi ni kuambia na kutaka wewe peke. To be my one and only. Kwani sio kwa vita ila moyo wangu unatesa tesa. Sio kwa vita ila moyo wangu unatesa tesa. Mdogo mdogo. Yeah. Mdogo mdogo. Yeah. Mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Ah. Kila ukipita kwa macho yangu unapendeza. Kila ukipita kwa macho yangu unapendeza. Mdogo mdogo. Yeah. Mdogo mdogo. Yeah. Mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Excuse. Nomba usimame ni kucheki vizuri. Ni kushoni mwenyewe vile umeni impress. Karibi usirakishe nipe chance nami. Ili kwako niweze kuji express. Moyo nifungulie love ni kuvishe kama dress. Promise to play mwenyewe sidai kukupa stress. Macho yangu kufumba na kufumbua na kuona tu. Kwa hakika urembo wako umeya caress. Johnny leze kama unaweza kuwa nguwe breast. Unipe your number nikifuata for success. I swear I wanna see you on top of my list. Until you wanna be your best. Friend, boyfriend, lover but not your ex. Sio kwa vita ila moyo wangu unatesa tesa. Sio kwa vita ila moyo wangu unatesa tesa. Mdogo mdogo. Yeah. Mdogo mdogo. Yeah. Mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Hata bila cash jue bado ni crash. Okitanilewesha mapenzi hadi ni bleki. Usifikirie kunitupa kwa trash. Basi jamoka sita kupa breki. Kini kunoki wakati ulikuwa kwa bash. Lakini kila tukipatana umekuwa in rush. But my back always needed somebody to scratch. Standing so close to me I'm now tempted to touch. And the cuteness on your face. When you set your eyes on nigga they do is blush. Sio kwa vita ila moyo wangu unatesa tesa. Sio kwa vita ila moyo wangu unatesa tesa. Mdogo mdogo. Yeah. Mdogo mdogo. Yeah. Mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Mdogo mdogo. All I need is your heart. Your body too fine like a work of art. I can give you love like you nobody else had. You are too good from that so I'm really mad.